con Sagalé América, Sagalé América, Sagantana Fanoromo, Ami del Cabero. Arkafune da wattota fi da gefatota Sagalé América, baganagatatan. Sagalé América Sagantan Fanoromo Radio ni ta fi televizyon ni dani magala Washington DC ra. Kanisini da bartu kopi guya harra robi sadasa guda jabar kuma lawa ditami lama akala kopsa Ethiopia timo sadasa korba barat kuma lama kuda chan kabate dia tejira kanisin kesu mesu ambakka du moronda ti kopi Kenya galgala kana ke satti kopi torbani demokrasi da balate gabasale imo ta addadara ti ye fatan kamna amat mura Kenya ti no gabas Kenya ti wajinin tura odu tu dursa odu mo kan lutimtu tujubeda
Akamultan odun galgala kanaf qannu kuno Angoa Games Ministry Imala United States wali galte naga motman Ethiopia af abut mallatte sanilal chise yademu mich ministera Ethiopia Abiy Ahmed kannan simataniru yademu mich ministera Abiy ifat parlama biyol sarat naga afkutanno qaban rede biun ifsun ammas mujajjabe sajran Angoa Games Ministry Imala kun Mumichi ministera Dr. Abiy Ahmed wali galte naga enya kana motumma sanif TPLF gidduutti mallatte san ujirra olchun barbaachisaa ta'u irra deebiun ibsaniiru. Miseensonni Koree Gamta Afrika akkasumas motummoonni Afrika kibba Keniyaaf Amerika wali galteen kun xumura akka argatu deggeruun ga'ee cimaa qabaataniif galata guddaa qabna jedhaniiru. Erga Twitterii kaleessa dabarsaniin dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaas barbaachisummaa raawwii wali galtichaarra deebi'anii ibsaniiru. Wanti fuuldura keenya jiruuf akkaataan itti qabnu fageenya hanga ammaatti deemame caala bu'aa guddaa qaba jechuudhaan Twitter isaan irratti barreessan. Angawa Games Ministry Imma Alaa kun United States adeemsa nagaa Itoophiyaa deggeru akka itti fuftu irra deebi'anii ibsaniiru. Walitti bu'iinsa kun xumuramuu jalqabuusaa argaa jirraa jennee abdannaa United States gamtaa Afrikaa deggeruun mootummaa Itoophiyaa deggeruuf ga'ee ofii ba'uuf cicha qabdu kan itti fuftu yoo ta'u miseensota garee kanaa qofaa otoo hin taane garuu mootummoota Afrikaa kibbaaf Keeniyaaf kanneen biroo naannicha keessa jiran kanneen walii galteen kun akka milkaa'uuf qiyyaafata guddaa kennan waliin ni hojjennaa jechuudhaan aangawaan kun ibsaniiru jedha gabaas Keenedii Abaate Finfinnee irraa erge. Walitti bu'iinsi sun ka'ee waggaa lama booda balaliin yaalii kan ICRC har'a magaalaa Shiree qubatee jira. Gara Tigraayitti balaliin ta'u deebisee jalqabuun gargaarsi namoomaa namoota kumaan lakkaa'aman kanneen deeggarsisaan barbaachisuuf dararaman hatattamaan naannoo sana akka dhaqqabu gargaaraa jechuudhaan ICRCn ergaa Twitterii maxxanseen beeksiseera. Erga baatii waxabajjii bara 2021 as yeroo jalqabaaf karaa Gondar Tigraay kaabaa gama dhiyaa gargaarsi kun seenee jira jechuudhaan jaarmiyaan nyaata addunyaa WFP'nis fuula Twitterii isaa irratti barreesseera. Midhaan gargaarsaa murteessaa ta'e amma guyyoota dhufan keessatti hawaasa magaalaa maayitsabrii keessa jiraniif ni dhiyaata nyaanni itti dabalaa nyaanni madaalamaaf konkolaataan meeshaa wal'aansa fayyaa karaa danda'ame mara ergamuu itti fufaa jedhee jira. Angoon gameessa TPLF Profeesar Kandayyaa Gabrahiyoot gama isaaniin Twiitar isaanii irratti barreessuudhaan konkolaataan fe'umsaa meeshaalee gargaarsaa fe'an maqalee ga'aa jira jedhan. Akka walii galtee lola dhaabinsa gargaarsi namoomaa dhorkaa malee akka dhaqqabu gochuuf mallattaa'een gargaarsi itti dabalaa yeroo dhiyoo ni dhaqqabna jennee abdannaa jedhan. Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan walii galteen midhaan Ukraine karaa galaana gurraachaatiin akka ergamu hayyamu dilbata darbe xumuramuyyuu hojiirra ooluu akka itti fufu kan amanan ta'uu kaleessa ibsaniiru. Erdogan walga'ii G20 Indoneesiyaa Baaliitti geggeeffame irratti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin walii galtee kana yeroo isaa dheeressuuf mariin itti fufee jiraachuu ibsuudhaan walga'ii kanarraa yeroo deebi'an pirezidaantii Raashaa Vladimir Putin waliin haasa'uuf karoorfachuu isaanii ibsaniiru. Tokkummaan mootummootaaf Turkiin baatii adoolessaa keessa Ukraaniif Raashaan walii galtee irra ga'ame jaarsummaan gidduu seenuudhaan Ukraan dooniiwwan Turkii keessatti qorataman buufata doonii galaana gurraachaarraa midhaan akka ergitu akkasumas Raashaan nyaataaf xaa'oo akka ergitu ta'ee jira. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti erga walii galteen kun jalqabame midhaaniif meeshaalee nyaataa gara toonii miliyoona 11 gara biyyootii 42 ergameera. Hogantoonni NATO of gareen torba walgayaa tattamaakibxa ganama geggeessan irratti dhohiinsa ba'aa Poolaanditti dhaqqabe kan Waarsoon misaayila Raashaa keessatti hojjetamuu mala jedhe waraana Raashaan Yukireen irratti geggeessitu hammeessuu mala jedhamee jira. Qorannoo dhohiinsa ganda fagoo baadiyyaa Poolaand naannoo daangaa Yukireen irratti mudate Poolaan akka qorattu waliigallee jirra jechuudhaan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden walga'ee booda gaazexeessotaaf himaniiru. Animmoo waan ta'e sirriitti adda baasuu keenya nan mirkaneeffadha jedhan. Walga'ee ariifachiisaa ariitiin qophaa'een pirezidaant Joo Baayiden dhohiinsa kana hordofuun hoogganoota Kaanaadaa, Komishina Awurooppaa, Mana Marii Awurooppaa, Faransaay, Jarman, Xaaliyaanii, Jaapaan, Neezerlaandi, Ispeenii fi Yuunaayitid Kiingidam walitti qabuun mariisisaniiru. Baayiden yeroo kanatti misaayilli kun Raashaarraa dhukaafamuu dhiisuu mala jedhan. Kaampaniin doonii qabeenyaa Israa'el ta'e tokko taankarii boba'aa baatu andaara galaana Oomaanitti haleellaan irra ga'u roobii har'aa beeksiseera. Waaltaan geejjiba paasifiik gama bahaa ibsa baaseen akka jedhetti qaama doonittiirra miidhaan xiqqoon irra ga'ee jira garuu hojjettoonni irra turan martinuu miidhaan tokkoyyuu akka irra hin geenye gabaasamee jira. Ibsi sun akka jedhutti ragaan jalqabaa akka mul'isutti dooniin boba'aa fe'atte haleellaan kan irra ga'e waaree booda Oomaan irraa fageenya kiiloomeetira 240 irratti ture. Maddeen galaanaa Reuters wabeeffateef aangawaan Associated Pressiin tuqaman tokko akka jedhanitti doonittiin drooniidhaan haleellaan irra ga'e jedhamee shakkama. Singaapoor keessa kan maaddeffate tajaajilli geejjibaa paasifiik gama bahaa kun qabeenyaa dureessa lammii Israa'el kan idaan ofer ta'uun ibsamee jira. Roobii har'aa finxaaleeyyiin haleellaa Paakistaan kaaba gama dhihaa bakka lamatti geggeessaniin yoo xiqqaate humnoonni naga eegumsaa 8 ajjeefamuu aangawoonni Paakistaan beeksisaniiru. Duulli ganama barii konkolaataa humnootii naga eegumsaa kakonyaa Laakkii Maraawaat Kiiveer keessatti geggeessame miseensota poolisii 6 galaafate. Aangawoonni poolisii akka jedhanitti poolisoonni ajjeefaman kun sakatta'iinsa idilee geggeessaa osoo jiranii namoonni qawwee hidhatan lama motorsaayikiliidhaan konkolaataa isaanii rasaasatti roobsanii baqatan. Aangawoonni naannoo haleellaa kana gocha sodaattuuti jechuudhaan balaaleffachuun namoota yakka kana raawwatan to'achuuf hojii sakatta'iinsaa geggeeffamaa akka jiru himaniiru. Muummichi ministeeraa Shaabaz Shaariif ibsa roobii har'aa tuwiitara isaanii irratti maxxansaniin akka jedhanitti shoror keessummaan rakkoolee Paakistaan keessaa tokko ta'etti fufeera jechuudhaan haleellaa sana balaaleffataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee galatoomtuu jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena nu wajjiniin tura. Waancaa kubbaa miilaa addunyaa Kaataar 2022 taatee ispoortii bara kanaa isa guddaadha. Mootii ispoortota Afrikaa kabajuudhaa fi VOA'tti makama. Oowwisa gadi fageenya qabuun xiinxala tapha duraa fi tapha boodaa waa'ee taphattoota caalanii mul'atanii waa'ee gareewwanii leenjistoota taphattoota akkasumas waa'ee deeggartoota kallattiiwwan addunyaa arfan irra jiranii magaalaa Doowaas hirraanfachuu hin qabu. Taphawwan hunda wajjin achi jiru. Garee VOA Afrikaa wajjiniin bashannanuun dagatina. Mudannoo raajii kubbaa miilaa wajjin haqa baane. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa kaleessa walga'ii mana maree uummata Itiyoophiyaa irratti argamuudhaan gaaffilee miseensota mana marichaa irraa dhiyaatanii fi deebii kennanii jiru. Gaaffilee dhiyaatan keessaa tokko tokko waa'ee dhimma nageenya Oromiyaa irratti kan xiyyeeffateedha. Ibsa muummichi ministeeraa dhimma kana irratti kennan ilaalchisee. Gabaastuun sagalee Ameerikaa Tsahaayi Daamxoo dura teessuu gumii paartii siyaasaa Itiyoophiyaa Dr. Raahel Baafanaa wajjiniin haasaa goote qabdi. Ittaanee dhiyaata.
Itoophiyaatti nagaa buusuuf mootummaan humnaan osoo hin taane marii nagaa irratti xiyyeeffachuu qabaa jedhe manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa. Kaleessa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa irratti dhiyaachuun gaaffilee miseensonni mana marichaa kaasaniif deebii kennaniiru. Rakkoo nagaa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru ilaalchisee gaaffii ka'eef deebii kennaniin ministeerri muummee dimokiraasiin shoror keessummaadhaan dhufu akka hin jirre ibsaniiru.
የሚገኝ ነጻነት የሚገኝ ዲሞክራሲ የሚገኝ ክብር የለም ሽብር ነው በሽብር መንገድ ዘላቂ ጥቅም ማምጣት አይቻልም።
ሽሩርኬ ሱማ ከሰጥ ዲሞክራሲን ዮካን ከበጅን ጅሩ ሽሩርኬ ሱማን ሽሩርኬ ሱማድ ሽሩርኬ ሱማ ወልን በዋዋራ ፍዱን እንዳም አጂቻዳን ኮንኮላታ ጉቡዳን ሳሙዳን ቧንርገሙን ጅሩ ከናፍ ተገብይዳን ላሉን ብራባችሳዳ ሞቱማን ነጋይክሲሱን ድርቀመታ ቀዌ መሌ ማሪያቹ ፍዮቆፓይ ገሩ ማሪፍ በልበልከኝ በናዳ ማሪዳን ዮናምኒ ሴራ ከበጀ ተኮይን ቀቡ
ማኒ ማሬ ፓርቲ ለሲያሳ ኢትዮጵያ ጋማሳቲን ነጋፊ ተዝገቢ ቢየቲ ኤጉብጀቻ ወለብዴ ሁምናኖ ሶንታኒ ማሪዳን ሄኩንጋሪ ተው ኢፍሴጅራም ወልት ቀብዱን ማነማሪቻ ዶክተር ራሄል ባፌ ሰገለ አሜሪካቲፍ አከሂማኒቲ ሞቱማኒስቴ ሁምኒ ሂዳተ ለሚሌ ነጋብጀቻ ሁምናራ ገረ ማሪቲ ጨው ቀቡ ጀላን
አገር ውስጥ የህዝባችን ሰላም እኮ በኃይል ብቻ ሳይሆን ይሄ በሰላማዊ አግባብ ሁሉም ሚተርፍበት መንገድ መፍጠር እየተቻለ ኃይልን ብቻ እንደ ብቸኛ መፍቻ መንገድ አርጎ ማሰብ እኮ በትክክል አግባብነት የሌለው ነገር ነው።
በየከሰት ነገኝ ኡመተኬኛ ሁምነ ቆፋኖ ሶንታኔ ካራ ነገኛቲን ካለቲ ሁንዱምቱ እትረኮራ በሁደንደው ኡሙን ኦሶደንዳሙ ሁምነ ቆፋ አክፍለነው ትላሉን ስሪሚቲ ማሊፍ አርግኔረካ ካብብየቲት ናን ኦሮሚያቲስ ሁምነ አላወሊሚቲ ቀወል ወራና ጅሩ ሁምናሚቲ ፍርማንሳ ወሊንዱበቹ በርባጭሳዳ ሁምኖኒ ሂደቶታ ኩኒስ ለሚሌ ሜሻመሌ ይረቲ ሐሊላራወቹ ዳቡ አከቀበንጋፈቹ በርባዳ ሞትማ ወሊን ዋንጅሩ ሐሰው ደንደው ሞርሚጅሩ ካና ገረቴ ሶትፍደኒ መሪያቹን ዋንፍለኖ ሂንቀምኔራ ኢትዮጵያ ለከብያቲ ገረመሪ ቢዩልሳት ሴናጅርቲ ቃማ አሜሪካናስ አከታአን ጋፈቹን በርባዳ ቃሙሌ ለማኑ ጀዳን ዶክተር ራሄል ዱቢ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሸነጀቹን ከመቃዳ ሀኒ ዱበተን ካዩ ሂንቀቡ ማሊፍ አካዴሚ ሂምቤኩ ጀቹን መነመሬ በከቦት ኡመታረት ካሰን ኢላል ሱዳን ዶክተር ራሄል ወለት ቀብዱ መነመሬ ፓርቲ ለሲያሳ ኢትዮጵያ አከዘደኒሩም
ይሄንን እንኳን እኔ አልደግፍም ይሄ ነገር አቋም የለውም ማለት አንችልም ወለጋ ውስጥም አሁን በምዕራብ ኦሮሚያ ከፍተኛ ጥቃት እያደረሰ ነው የቆየው
ከነሌ አንሂን ደገሩ እጅኖ ሂንቀባንጀቹን እንደንደአሙ ወለጋ ከሰት ለኦሮሚያ አረቲ ይሮአማ ሐሌላጭማ ግግይሳጅሩ አመገረሽዋትስ ዱፌጅራም ገረ ሂደቶታቲን ሶቺጭማ ለከንታይ ሰማጅሩ ወራናንስ ከንቅንዳን ተውላላጅራ ሜሻንስ አከሱማ ከናፍ ሞቱማን ድርቀማ ቶአቹ ቀባም ጀዳን ዶክተር ራሄል መንመሬ ፓርቲ ለሲያሳ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን አማ መሪነጋ ቢዮሌሳ ገገሱፍ ሆጀቻ ከጀርቱ ኤሩን ነገኝ ለሚሌ ነጋፊ ነገኝ ዋራን በየቲኬሰት አከኡማሙፍ መሪነጋት ሴኑን ቃሞተ ለማንራ አከኤገም ኢፕሴራም ሚኒስትር ሙሜ ሐሳ ከሌተ ታይሰኒን ለሞተ ነጋዳፍ ቆፓኒፍ በልበል ሞቱማ ባናተው ኢፕሰኒሩም ገሬን ሄደቶታ ሞቱማን ሸነጀዴዋም ዋራነ ብልሱማ ኦሮሞጀቹዳን ኦፍዋማን ካናንዱራ መሪነጋቲፍ ይሮሁንዳ ቆፒተውሳኒ ኢፕ ኒቱራን ጋባስ ሰገለ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ሃንገ ኦኒ ፔንታጎኒ ፊ ሚኒስቴራ ኢማ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ሚሳኤል ራሻ ለማ ዳንጋ ቢየ ሚሴንሰ ኔቶ ታቴ ፖላንድ ከሰትቡኤ ነሞኒ ለማ ዱ ኢሳኒ ኢላልቺሴ ጋባሳ ባይ አከቁባ ቀባኒ ሂማኒ ጅሩ ገሩ ፉልዱራቲ ምርካኔ ፈቹዳ ፊ ሞቱማ ፖላንዲ ወጅኒኒ አከ ኦጀቻ ጅራኑ አከንዱበታኒ ዋኤ ከነራቲ ገባስቱኒ ገባስኒ ገባስቱን ቪኦኤ ዲማ ዲፕሎማቲ ሲንዲ ሲአኒ ቆፔሲቲ ኩኖቲ እትዲያዳ
ራሽያን ጉያ ከሌሳ ቡኡራሌሚ ሶማ ዩክሬኒ በርባዴሲቲ ጅርቲ አከሱማሲ ለፈ ፖላንድ ፕሪዜቮ ዶጅዳሙ በከሚን አንጨላኒ ኢትጎክሰ ማጅሩ ከንዳንጋ ዩክሬንቲ ዮታ ኢረቲ ዱካሰበኑዳኒ ነሚለማ አጄፈሙኒሳኒ ገባሰሜራ አከገባሳ ለንጀዳኒቲ አሌላንሱኒ ሚሳኤሎታ ራሻ ዳንጋ ደርባኒ ለፈ ቢየሚሴንሰናቶ ታቴ ፖላንድ ሩኩታኒ ታኡደንደው ኩኒሞ ገሬ ወራናቶ ኮሜ ትራንስ አትላንቲክ ጅዳሜ ቤከሙ አከዴቢከኑ ታሲሱደንዳ ministeri ittisa united states pentagoni fi ministeri imala united states wa ekanaratti akaib sakennanisi gotisi sejira dubiman pentagon brigadier general pat rider akanajeda
first let me go ahead and highlight up front that we are aware of the press reports of
israelun russia lama lava poland danga ukraine tiyote rukutu sani gabasabe qubaqabachu jala sararen dubadda ኦዴፈኖ ደብለታ ገባሳሌ ከነ ምርከኔሱ የሮ አማርካይን ቀቡ ገሩ የሙ ወንዲሃራን አርገሙ በልናን ኢሱ ደንደኛ
Ministera imma ala United States itti itti ana dubbihima kanta'ani Vendant Patel amma dugana dambauti halella rawatamera jedame sanafi debin United States malakata udan da urratti wambira dubbachu himbarban garu akana jedan.
But of course, Poland is an important ally and partner, and like I said, we are working with them to do.
Garu Rugada, Poland, Firafi, Michu Barbachistura. Akuman Jede, Mal Akatefi, Tarkanfi it Anurati, Jarawajin, Hojjechajra.
Kintasakale Saganama, Yemuwal Gaini, Biyotani, Digdama Yokin, G20 Jedamede Kamu, Magala Indonesia, Bali Kesati, Tasifamaji Rutti, President in Ukraine, Volodymyr Zelensky, Russia Kesaba Sudani, Walgaiji Kurazagali, Jedani Waman Ratti, Ergaga Baba, Arifachisata E, Debarsani Turan.
I am convinced now is the time when the Russian destructive war.
Waraan Russia badinsa umajruf akat abachu kabufi akat abachu dandau amma amanenjram.
Imma kanarati VOA dafi kan ibsa kennani kendesani odefanno imma nagenya United States John Kirby President Russia Vladimir Putin yololicha haradabu barbadani indanda ujedani.
If and when President Zelensky, and only President Zelensky can make this determination, is ready to sit down and negotiate, he can...
Ukraine dure waranat akka milkayana argattu kan ishe taasisu meeshaale dandeetti meesha waraana qabaachuu ishee mirkaneeffachuu qabna. Isaan booddee yemmuu President Zelensky'n qofti murteessanii mariidhaaf garta'an yo umna garaf cimina qabaatan mari rattis milkaayana argatu.
Ministeri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov wal waraansicha mariidhaan hiikuudhaa fi Ukraine akka hin barbaanne ibsanii balaaleffatanii jiru. Pirezidaanti United States Joe Biden hoggantoonni biyyootan garee 20 akka Raashiyaa balaaleffatan barbaadu. Garuu akka John Kirby VOA timanitti biyyootan 20 kana keessa amma akka Moskoo balaaleffatanii ibsa waloo baasan irratti mallatteessuudhaaf deemanu akka hin beekne himanii jedha gabaasni Cindy Sainiin VOA'daafi qophaa'e kun.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceena diree dimokiraasiiti. Presidenti United States Durani Donald Trump filannoo pirezidaantummaa bara 2024 biyyattii keessatti taasifamu irratti dorgomuudhaa fi murteessuu isaanii kaleessa beeksisanii jiru. Filannoo walakkeessaa kibbana United States keessatti taasifameen paartiin isaanii amma eegame injifannoo argachuu eega dhabee booda kan Trump kana murteessanii dhimma kanarratti gabaasa Anita Pauli qindeessite jaallanneen akka taanutti dhiyeessiti.
President Trump ji'ootaaf gaaffii kanarratti yaada hiriira gaggeessa miidiyaa hawaasaa irratti akeekkachiisaa fi filannoo bara 2020 mo'amaniitu jiranii mo'eera jechuun cimsanii dubbataa eega turanii booda amma akkas jechuudhaan ifatti dubbatan.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Amerika ammas guddaa fi kabaja akka qabaattu gochuudhaaf galgala kana pirezidaantii Amerikaa ta'uudhaaf kaadhimummaa koo labseen jira.
Trump kibxata kaleessaa galgala haasawaa sa'aatii tokko guutuuf jedhuuf taasisaniin namoota isaan dura turan arrabsaa qeeqxota isaanii aangoota federaalaa kan naannoo kan aanaa fi godinaa isaan qorachaa jiranii fi pireesii jechaan dhahaniiru. Akkasumas to'annaa humna poolisii cimaa haaromsa filannoo bal'aa sagalee dafanii kennuu lakkaa'u saffisaa tarkaanfiiwwan immigireeshinii ciccimoo kan seera hawaasummaa eeggatanii fi baasii waraanaa guddaa akka barbaachisu irra deebi'anii dubbataniiru. Akkasumas yoo filataman yeroo dhiyoo keessatti alaabaa Ameerikaa Maarsii irra dhaabuuf akka jiran dubbatan. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti qormaata siyaasaa gurguddoo lamatu Tiraampiin mudata. Kan jalqabaa nama akka urjiitti paartii rippaabilikaanotaa keessaa ifaa jiru bulchaa kutaa Filooridaa haaraa ردیبی امی فلتامی ران ده سانتسل لمان سانی سیرافی سرن دم امیگریشنی فی باسی موتو مارت امام متا یا در رتی چکتو تا والفکاتا کبو دابت بروکلین کن امام متا علاق ارتو دارکتر کتان مایکل اوهانل رادیو سگلی امریکا اف اکا ابسانیت
DeSantis has some of the same law and order, you know, mojo in his message, the same emphasis on that, and Republican voters like that.
DeSantis, Serafi, Sirna Walfakatu Hagatokukawa, Akuma Bekamu, Ergaza Kesati, Walfakenya Kabu, Tiefano, Walfakatu Sanaretti, Flatoni Republicanota, Sanajalatu, Garu, Tiko, Wai, Nama, Etilagama. Gara lafumma hagato kukaba. Oji tololtummasi kaba.
Denk ambramo Trump mo ofisanit. Yero ammakan maalek asanifi. Sochi wani yakka heddu presidentumma sani duraste. Yero presidenti turan sanarawa tanjit ame ratti. Koranawan heddun ratti gagge famajra. Kanarat Michael O'Hanlon. Yadakennanin.
He's not an insurgent politician who's sort of bucking the establishment, which is what it was last time. In this case, we all know him, and we all saw
Hala kana keessatti hundi keenya isa beekna hojiisaa waggaa furu wayitaa hawaasaa us keessatti hojjete achiis waggaa lama booda waan inni hojjete hundi keenya argineerra kanaafuu namoonni waa'eesaa yaada qaban salphaatti waan jijjiirannatti hin fakkaatu.
Tiraamp yeroo ammaa kana hambaa isaanii irratti akkasumas filannoo bara 2020 injifadheera jechuun sobaan dubbatan irratti daldalaa jiru.
Under our leadership, we were a great and glorious nation, something you haven't heard for quite a long period of time. We were a strong nation, and importantly, we were a
saba guddaa fi ulfina qabeessa turre. Waan yeroo dheeraaf hin dhageenye saba cimaa turre. Wanti guddaan immoo saba bilisaa turre. Amma garuu saba kufaatii keessa jirrudha.
Bara bulchiinsa Trump ittaana pirezidaantii katuran Mike Pence dhiyeenya kana Trump deeggartoota ofii guraan ala 6,221 mana maree United States irratti yaalii fincila jeequmsaa akka gaggeessan jajjabeessuu isaaniitiin nama of eeggannoo hin qabne jechuun waamuun isaanii ni yaadatama. Garuu Mike Pence gaaffiif deebii addaa qopheessaa World News Tonight jedhamu. David Muir waliin taasisan keessatti Trumpiin hin deeggaru yoo ta'e gaafatamani akkas jiran.
David, I think that's up to the American people. But I think we'll have better choices in the future.
Sun ummata Amerikaa irratti kan hundaa'e natti fakkaata. Garuu gara fuulduraatti filannoo fooyyaa ni qabaanna jedheen yaada.
President Bidenis waa'ee Trump waa xiqqoo dubbatan kana bira darbee wal morkii Trumpii fi DeSantis. Kan bara 2024 ka'uuf deemuuf akkas jedhan.
Wal
morkatan ilaaluun nama gammachiisa.
Caalaatti hamaa kan ta'e barri pirezidaantummaa Tiraamp hambaa jeequmsaati tasgabii dhabuu dhiisee darbuusaati. Waan guraan ala 6 ta'e dhaddacha koongirasaa wal duraa duubaan haala salphaan qophaa'ee bal'inaaf eeggannoodhaan haala ajaa'iba ta'een irra deebi'ee dhiyaataa jira. Tiraamp. Hiixata darbe ragaa akka ba'aniif koreen waamamanii turan garuu ni didan. Kun immoo koreen kun deemsa seeraan gaggeessu duubatti akka dhiibu taasisee jira.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Gareen shororkeessota Afrikaa gama bahaa keessatti socho'an Somaaliyaa keessatti badii guddaa geessisuutti fufuun namoota nagaa kan Somaaliyaa hojjetoota siviiliif kanneen yeroo balaan dhaqqabu dursanii bakka sana dhaqqaban irratti qiyyaafachuun sodaa uumaa jiru. Onkololeessa 29 Al-Shabaab balaa dho'iinsa boombii hamaa Moqdishoo keessatti dhaqqabsiiseen lubbuu namoota 100 olii galaafatee namoota nagaa gara 300 ta'an madeesseef itti gaafatamummaa fudhatee jira. Waajirri dimma mallaqa shororke summaaf oolluto atuufi mallaqa kan ilaaleen odeeffannoo tikaa hordofuuf ittaana barreessaa kan ta'an Brian Nelson namoota haleellaasuu kanneessaa kanaan nama jaallatan dhaban akkasumas ofii miidhaman hundaaf jajjabina hawwani gocha shororkeessummaa itti isaan qabne kan cimsanii balaaleffataniiru. Deebii kanaaf kan oolu United States caasaa maallaqaa gocha shororkaa ISIS Somaaliyaa keessaa fi Al-Shabaab ittiin deeggaramu irratti kallattiin qiyyaafattee jirti. United States meeshaa waraanaa gara garee shororkeessotaa kanaaf nama dabarsu akkasumas haala mijeessu caasaa ISIS Somaaliyaa kan daldaltoota meeshaa waraanaa waayilota isaanii fi daldala walitti hidhata qabu adda baafattee jirti. Namoonni dhuunfaa kanaaf adda ba'an kanneen caasaa daldala meeshaa waraanaa wal qaxxaamursiisuun ISIS Somaaliyaa waliin cimsee walitti hidhameef murteessoodha. Caasaaleen kun adda durummaan Yemenii fi Somaaliyaa gidduutti kan hojjetan yoo ta'u Al-Qaayidaa biyya Arabaa fi Al-Shabaab waliin hidhata cimaa qabu. Ministeerri maallaqaa kan United States Biraaziil keessatti deeggaraa akkaan barbaachisaa ISIS ka ta'e Osaamaa Abdalmoogii Abdallaa Bakar jedhamus adda baafatee jira. Bara 2016 hoogganoonni olaanaan ISIS Bakar garee shororkeessota kanaaf meeshaa waraanaa fi meeshaalee adda addaa akka argatu qajeelfama kennaniifi turan. Hirmaannaan namoota kanaa hojii akka biroo kanneen akka saamicha galaanarraa fi qurxummii seeraan ala qabachuu dabalatee hammam ISIS kan Somaaliyaa keessaa caasaa yookaan neetwoorkii seeraan alaa fi dhaabbatoota shororkeessummaa biroo kutaa sanaa keessatti socho'an waliin walitti makamuusaa agarsiisa. Ministeerri Hajaa Alaa United States fulbaana 27 bara 2018 ISIS Somaaliyaa fi Abdul Qaadir Muumin hoogganaa ISIS Somaaliyaa ta'uu hagayya 11 bara 2016 ammoo bu'uura ajaja hojii raawwachiistuu 1224 shororkeessota sadarkaa addunyaa kan addaa jedhee ramade. ISIS Afrikaa bahaa keessatti galiisaa argachuuf carraaqqiin taasisu dabalaa dhufeera. ISIS Somaaliyaa keessaa kan namoota nagaarratti haleellaa shororkeessummaa gaggeessu maallaqa argatu keessaa guddaasa hawaasa naannoo maallaqa akka kennaniif gaafachuun akkasumas namoota kaadhimmachuun saamuudhaan argata. Gareen kun daldaltootaa fi namoota nagaa kan Somaaliyaa kanneen maallaqaan isan deeggarre yookiin waan barbaachisuun dhiyeessine adabuuf doorsisaa fi ajjechaa raawwata. Gareen shororkeessummaa ISIS fi Al-Shabaab kanneen ofii jiraachuuf jecha dhiiga dhangalaasan kanarraa caasaa maallaqaa diiguuf tattaaffii godhamu keessatti United States michoota ishee Afrikaa bahaa keessa jiran waliin hojjechuutti hufti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Waancaa kubbaa miilaa addunyaa Qatar 2022 taatee ispoortii bara kanaa isa guddaadha. Mootii ispoortota Afrikaa kabajuudhaa fi VOA'tti makama. Oowwisa gadi fageenya qabuun xiinxala tapha duraa fi tapha boodaa waa'ee taphattoota caalanii mul'atanii waa'ee gareewwanii leenjistoota taphattoota akkasumas waa'ee deeggartoota kallattiiwwan addunyaa arfan irra jiranii magaala Doowaasii hirraanfachuu hin qabnu. Taphawwan hundaa wajjin achi jiru. Garee VOA Afrikaa wajjiniin bashannanuun dagatina. Mudannoo raajii kubbaa miilaa wajjin haqa baana.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukiitii fi tiwiitarii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeenyu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin geessisaa jirtu Tigisti Gammee. Pirooduusariin keenya Nugusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa jiru Anbaf Qaaduu Morodaa waan nu wajjin hin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.